sifas alidai alikuwa demo ateso ali mind flavors na whenever alikuwa na travel alitaka two favors na aku mind mirinda alitaka two supergetti ndio mpatie look ya coca cola ongeza dani alikuwa na partner na Aero vile daily alconfirm na whatsapp about amali safi na vile daily alishinda cha for relationships from a fine face alikuwa mu innocent na hidden feelings unge suspect alikuwa criminal na her heart was loose so alishinda fall in love na her condition was critical so her calendar was booked na dates na crosses na ticks that they will spend na face the daily hooks till she felt her mission was too early to complete cause it was never too late so ongeza mkosa join na ka glass ka juice ndo boost immunity ndo apate passion na kwa drug na look today alikuwa on drugs sijui why but alishinda ambia travel kwa mstick naturally hakujua it was the lie you always alimuita heroine vile alimketisha high na her fake smile Trevali po kwa Facebook light. Siali kwa usiku sako na daylight alilenga VCT tu nikaa kwa na macho. So dark body na hood. Take away RVs na sudden moves alijua mission will complete soon. Siungeza mconfuse na calendar juvile. Alikuwa kiwa dead na uflete alachana na mabezu wake kina precious juu alijona useless. So haka adopt loneliness. Haka replace na kina Grace na Agnes. Daily sickness, daily weakness. Yadi session ya kumweka fiti kamkataa kakusa mpaka strength of a woman. Sorry kenda viral car rumor. Moga zidi kumuma but alikuwa pride ana lead but wengine wanamfuata nyuma. Booklet na names utadhani ana conduct sensor. Soft every sleepover alina kili. Her thoughts zilikuwa wild but ungeza judge alikuwa anaendeshwa na tamaa ya mwili. Sudden sickness, weakness, aka lose weight ghafla ungedhani ana suffer malnutrition but don't forget alikuwa na mission. Her condition ikaleta confusion kwa Trevor na illusion but still alikuwa na strength ya love kwake aka ignore her illness. Thoughts za mali safi saime kwa dati na dead carcass na love ya Marcus, Trevor na 99 others na advice ya Alice anasema she will soon be released. Her heart ina pound slowly na review her action pale she was still in fashion. Tears zina try watch flashbacks ki remind her positive but actions zake zina mtake away mixed reaction ajua reveal kwa social media but alofeta kwa social so kaenda SMS kwa show alikuwa na HIV so afike VCT but she was sorry alikuwa na mission so to the 99 it was the only decision akachoka na RVs akaset vision yake kwa RIP akaomba some booklet ya names akiwa ame leave so akazika destiny zao kwa coffin lake. Ahati kwa valod na lawama but haina soli listik tu kwa lawama si mzigo. Haka remember mungu wake akimplida mondo she mzigo but ina soli lizidi plead kila mtu ataubeba mzigo wake mwenyewe. On her bed, yunena zidi mreminda ako HIV positive na her body mem double cross. Inazidi msulubisha kwenye cross na siata libebia watu dhambi kaya Yesu Mnazareti hapana. Na advice mbaza kina Betty kumshua naweza alambisha sugar kina Ken. So help by kumu help jua lingia uni na thoughts za kugraduate na degree na PhD but an exit na death certificate. Akicheck watch yake na tick zero kimshow soon atakuwa flat to the grave. Poet, Dio Large.